mauti nyayo.
Mauti nyayo unishinda, unaitwa Simba tena wa Yuda. Kushindwa ujui yo agenda, niyo mana mimi na kubima.
Hey.
Unaponya bila sina no kudumi, tangu muza giza Bwana wewe unilinda. Kwenye magonjwa Bwana wewe uniponya, niku wana wewe sina budi kuringa.
Wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote kile, wewe ni wa pekee. Wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote kile, wewe ni wa pekee. Wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote kile, wewe ni wa pekee. Wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote chochote kile, wewe ni wa pekee.
Wewe haulinganishwi kamwe na kitu chochote kile, wewe ni wa pekee.
Sema wewe.
Just
hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.
Nasema ni wewe, sema usiyeshindwa. Oh, Bwana Mungu wangu, Mungu wangu. One more time, say, yeah, yeah, yeah. We'll see.